trendybeats.com.
Ala moja haikai, panga mbili nimeamini. Nilidhani nitaweza kuamudu wote wawili. Ye awepo na we niwe wako, kwake nipate na we nipate penzi lako. Kweli sitoweza kuacha uende nibaki nilie, bora kupoteza mali nipate moyo wako nitulie. Kweli sitoweza kuacha uende nibaki nilie, bora kupoteza vyote nipate moyo wako nitulie.
Singelipokea naumia penzi hili sitaweza kushea.
More music on trendybeats.com.